HB.
Si wanapenda kubang DJ kisha please rudiai. Pesa ya pombe atuna wait tota to die. Dada agiza tu walai sito kudai. Ila na mdenda na mkuyati zota furai.
Kwanza sina shobwa viswa swadu Pesa waga chungu ila ya kwangu ni ya wadu
Sana.
Kuna tabia tabia flanu kingia klabu Bazi ya pisi wanikali las na mambu ya jabu Domana mi staki dem Bula nipige bully au nicheze game Mana kuna madem wanachotaka fam Anakupa mchezo na anakuita shem Wengine nuksi bala bala Afsio mchezo nyuma masha Allah Mambo na yotoa pwani mpaka bala Unaweza kampa pesa kodi na msha Allah Masha Allah
Ivya nakupenda kweli au kisa na dai wa kodi
au kisa na dai wa kodi
Ivya nakupenda kweli au kisa na mtumia vocha oyo
au kisa na mtumia vocha
Wanangu tungi na mapens bola nini
Bora tungi
Sikia mnasema
Bora tungi
Kumoka na mapens bora nini
Kumoka
Sikia mnasema
Bora kumoka
No love, no stress No love, no stress No love, no stress No love, asema no stress
No love, no stress No love, asema no stress No love, no stress No love, asema no stress
Ongeza moja mbili basongo
No love, no stress, my love is priceless Nachotaka tu ni nightstand Kuchora dita tu uondes Nikupate nkukate kisha ucheze Nikumwage nikupe vdonge umeze Simvalie kanga minapata mawenge Sifie chanda unaweza sema mimende Na no upanga msito kati kwa wembe Kutanisha jipanga na juisi atende
Wanangu tungi na mapens bola nini
Bora tungi
Sikia mnasema
Bora tungi
Kumoka na mapens bora nini
Kumoka
Sikia mnasema
Bora kumoka
No love, no stress No love, no stress No love, no stress No love, asema no stress
No love, no stress No love, asema no stress No love, no stress No love, asema no stress
Ongeza moja mbili basongo Ongeza mamoja mbili ongoja Italipa bili nkiondoka
Gachi, si wanapenda kubang